tracks.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, menifuza mapenzi nimewiva, kweli wewe fundi, kweli wewe fundi, chachandu chachandu kuko matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, we chakua langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litaka sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roo ya kizungu, auna gaba ya hii. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza baby, yeah. Unanimali, nanimaliza, nanimali, nanimaliza, unanimali, nanimaliza baby. Sisi kwetu bubu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, kipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu chachandu ukoko matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, kwa chakua langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lila ifu langu, amepanga Mungu, litaka sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roo ya kizungu, auna gaba ya hii. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby, yeah. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza baby. Oh, baby, ili penzi la kombo na moto, moto, moto. Baby, ili penzi la kombo na fire, moto, moto, moto.